asomafoɔ no nnwuma ti nan.
Wɔkasa akyerɛ ɔman no no, asɔfoɔ ne asɔfie safohene ne sadukifoɔ ba wɔn so, na wɔn ahi sɛ wɔkyerɛkyerɛ ɔman no. Na wɔka awufuo mu sɔre wɔ Yesu din mu, na ɔkyere wɔn de wɔn kosie sɛ adeɛ nkye, ɛfiri sɛ na ɛnwunu adwo. Ɛnso wɔn a wɔte asɛm no mu bebree gye die, na mmarima no bɛyɛ mpem num. Ɛbaa sɛ adeɛ kyeeɛ no, wɔn atitire ne mpanimfoɔ ne twerɛfoɔ bɛhyiaa Yerusalem, ne ɔsɔfopanin Hana ne Kaiafa ne Yohane ne Aleksandro ne dodoɔ a wɔfiri ɔsɔfopanin abusua mu. Ɔde wɔn bɛgyina wɔn mfimfini bisaa sɛ,
tumi bɛn mu anaa din bɛn mu na moyɛɔ yei?
Ɛna Petro a honhom kronkron ahyɛ no ma no ka kyerɛɛ wɔn sɛ,
ɔman atitire ne mpanimfoɔ, sɛ nnɛ wɔbusa yɛn ɔyarefoɔ yi yie yɛ ho asɛm sɛ ɛdeɛn na ama no adi mu a, mo nyinaa ne Israel man ne nyinaa nhunu sɛ Nasareni Yesu Kristo a mobɔɔ no asɛnnua mu a Onyankopɔn nyane no firi awufoɔ mu no din mu, ɔno mu na ɔyɛ gyina mo anim a ne ho asane. Ɔyɛ ne ɔbo a mo abantofoɔ amuo no na abɛdi ntweasoɔ ti, na nkwagyeɛ ne obiara mu, nanso din foforɔ nni soro ase a wɔde ama wɔ nnipa mu a ɛsɛ sɛ wɔgye yɛn nkwa wɔ mu.
Na ɔhuu Petro ne Yohane nam na ɔtee sɛ ɔyɛ nnipa a wɔnsua nwoma da, na mmom ɔyɛ mpapahwehwɛ ano, ɛyɛ wɔn nwanwa, na ɔhunu wɔn sɛ ɔne Yesu na ɛtenaeɛ. Na ɔhwɛɛ onipa a wasa no yare a ɔne wɔn gyina hɔ no, wɔanyɛ hwee anka ntia wɔn. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔmfiri dwam hɔ mfiri adi no, ɔtuu wɔn mu agyina sɛ,
ɛdeɛn na yɛbɛyɛ nnipa yi? Na wɔahu nsɛnkyerɛnne a wɔnam wɔn so ayɔ adaadi wɔn a wɔte Yerusalem nyinaa anim, na yɛntumi nsane. Na deɛ ɛbɛyɔ na ɛrenkɔ so ntrɛ ɔman no mu ne sɛ, ateatea na yɛbɛteatea wɔn sɛ wɔnka din yi ho asɛm nkyerɛ onipa biara bio.
Na ɔfrɛɛ wɔn hyɛɛ wɔn sɛ wɔnka sɛm nso wɔnkyerɛkyerɛ Yesu din mu koraa. Na Petro ne Yohane bua se wɔn sɛ,
sɛ ɛtene Onyankopɔn anim sɛ yɛtie mo sene Onyankopɔn a, mommu atɛn.
Na yɛn deɛ yɛntumi, gye sɛ yɛka deɛ yɛahunu na yɛateɛ. Na ɔteatea wɔn bio no, ɔgyaa wɔn, na ɔmaa no nti ɔnhunu sɛdeɛ ɔbɛtwɔn aso, ɛfiri sɛ deɛ asie no nti wɔn nyinaa hyɛ Onyankopɔn animuonyam. Na onipa a ɔyɛ ayaresasankyerɛne yi wɔ ne ho no adi boro mfirinhyia aduanan. Na ɔgyaa wɔn no, ɔbaa wɔn a wɔmfi kuro mu, na ɔbɛkaa deɛ asɔfoɔ mpanin ne mpanimfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn no nyinaa. Na ɔteeɛ no, wɔde akoma korɔ ma wɔn ne so maa Onyankopɔn sɛ,
Awurade, wo a woyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne deɛ wɔ mu nyinaa, wonam Honhom Kronkron so de yɛn agya Dawid a ɔyɛ w'abɔfra no ano kaa sɛ, adɛn nti na wiase ama yɛ gyegyeegye na amanaman susu adehunu, asase so ahemfo sɔre gyina na atitire hyia faako sɔre tie Awurade ne ne Kristo no? Na wɔhyiaa ampa tie a w'abɔfra kronkro Yesu a wɔsraa no no, wɔne Helodi ne Pontio Pilato ne amanaman ne Israelman, sɛ ɔrebɛyɔ deɛ wo nsa ne wagyina aka to hɔ sɛ ɛnyɛ no nyinaa. Na afei de Awurade, yɛwɔ no ateatea na ma wo nko amfa nnam nyinaa nka w'asɛm berɛ a wɔtena wɔn nsa sayadeɛ, na wonam w'abɔfra kronkro Yesu din so yɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ yi.
Na ɔwiee asɔre no, faako a wɔhyiaeɛ hɔ wɔsoeɛ, na Honhom Kronkron hyɛɛ wɔn nyinaa ma, na ɔde nam ka Onyankopɔn asɛm. Na wɔn mu bebree a wɔgye die no akoma ne wɔn kra yɛ baako, na wɔn mu biara nka sɛ ne nneɛma a ɔwɔ yɛ ɔno ara dea, na ne nyinaa yɛ wɔn kwasafodeɛ. Na asomafoɔ no de tumi kɛseɛ di Awurade Yesu wusɔre ho adanseɛ, na adom kɛseɛ wɔ wɔn nyinaa so. Nanso na obiara ni wɔn mu a biribi hia no, na wɔn a wɔwɔ asase anaa adɔn tontɔne, na ɔde deɛ ɔtɔneɛ no tradeɛ bae de bɛgu asomafoɔ no nan ase, na ɔkyekyee mu ma obiara sɛdeɛ hia no. Na Yosef asomafoɔ no too no Barnaba ne nkyerɛaseɛ ne afotuo ba a ɔyɛ Lewini a ɔfiri Kipro man mu no wɔ asase bi, na ɔtɔn de ne sika no ba bɛguu asomafoɔ no nan ase.